Banka KCB Uganda yanjudde enkola etumiddwa Female Lead and Maid Enterprises ng'egonjeddwawo okuzuula n'okusitula obusobozi bw'abakyala mirimu egy'enjawulo. Omukolo gw'okutongoza enkola eno gwetabiddwako ne ssentebe w'akakiiko ka Technical and Vocational Education and Training Council Allen Kagina era ng'akulira banka ya KCB Edgar Byama asinzidde wano n'ategeeza nti enkola eno ereeteddwa okwanukula okusomwezi w'abakyala bulijjo okubayitamu mu bya bizinensi omulina okugyayo emiziziko egibadde nga gibakugira okufuna ensimbi ze beetaaga okwongera mirimu gyabwe. Ku mukolo guno era KCB ekunganyiza abakyala okuva mu bitongole by'ebyenfuna ebigundibwa okusako n'abasuubuzi ku mitendera gyonna n'ekigendererwa eky'okugabana obukugu okusako n'obumanyirivu naddala mu by'ensimbi.